Focus to you, G. Embusa, tuchino buchino bwe chirogo. Hey, buchino bwe chirogo kale. Tubikole paka tuulire bubi. Hey, paka kuulira bubi. Tuchino buchino bwe chirogo. Hey, buchino bwe chirogo kale. Tubikole paka tuulire bubi. Hey, paka kuulira bubi. Tosobola kuvimbanga tozalibwa bukonde. Tuli bakabi feno tukubane bikonde. Tuli bakozi tukola paka ni kumande. Tuli mwedini tusaba kweyo ni kusande. Vibe eri hebe bona tutuya ine na masati. Ni foto akola mutulina happy wallet. Born to win ya teti tutia government. Garu shake ya bade tonight yo my date yo. Valo gate biakola mam. Bainda tufeba taje tuakula. Sima katondo yo biakola. Oh we Embuza. Tuchino buchino bwe chirogo. Hey, buchino bwe chirogo kale. Tubikole paka tuulire bubi. Hey, paka kuulira bubi. Tuchino buchino bwe chirogo. Hey, buchino bwe chirogo kale. Tubikole paka tuulire bubi. Hey, paka kuulira bubi. Okwena kuwaza nze tiri chikola. Anti enjoyment. Enjoyment, ategeire chinamoti. Mama, date dance yobo chine nkudi. Papa, bafani zimumpe kungaro. Owe, tulivito tunumirwe biambaro. Bakumba tuzikizo muliro. Ulira, tumepambana na hii dunia kutoka mwanzo. Kujenga hiji na pia siyo kazi mchezo. Representing Uganda like Eddie Kenzo. Furahisha maisha yako kama uko na uwezo. Tunacheza hingo majuu hatuna matatizo. Tumetoka mbali usirete yako mchezo. Focus. Embuza. Tuchino buchino bwe chirogo. Hey, buchino bwe chirogo kale. Tubikole paka tuulire bubi. Hey, paka kuulira bubi. Tuchino buchino bwe chirogo. Hey, buchino bwe chirogo kale. Tubikole paka tuulire bubi. Hey, paka kuulira bubi. Dedication for this generation. Never give up ngolina your mission. Topo wale mera kwa sigaringa champion. Representing the ghetto to the nation. Almighty Jehovah is my protection. We part every day no matter the situation. Dedication for this generation. Never give up ngolina your mission. Topo wale mera kwa sigaringa champion. Representing the ghetto.